follow you. Show me your way.
Maisha ikiku box, kime weather. God ataku save, yani ata change weather. Ataku inua, utafly bila feather. So wachane na viraka, utava tuma leather. You God akiku save, kwake utapata favor. This is my prayer for the kingdom and ever. Devo kiku tempt, sema zi, never ever. Devo kiku tempt, sema zi, never ever.
Macho wafungue, neno lako watambue. We ni baba, through prayer nda kuhala. Nita pray, nita worship, nita praise jina lako. Nita read, nita spread, nita preach neno lako. I call you when I want you, give me what I want. Help me when I can't, mama. Myself, ingewezekana tungepiga selfie. Yeah. Show everyone who saved. Show everyone who saved me.
God, show me the way. Show me I'm big enough to follow you. Show me the way. God, show me the way. Show me I'm big enough to follow you.
Mungu wainue tena wafungue. Nalisifu jina lako watu walijue. Niko na sauti na imba nyimbo kuabudu kukusifu. Pokea heshima na utukufu. Nilikuwa down baba kaniona. Kanihurumia roho yangu akashona. Kaniosha damu na ugonjwa nikapona. Kusambaza jina lako kama Yona.
Yeah. Let's go better like Habo. Everyday time here we struggle. But what makes us so humble? You baraka zako zinakuja in a double, double, double. Nilikuwa chini God kanishikilia. Kwa pendo wako babu kanihudumia. Ukanipa uzima na kukimbilia. Yeah, yeah, na kukimbilia.
God show me the way. Show me I'm big enough to follow you. Show me the way. God show me the way.
Bamba, when you mwamba, nikikuwa down God kwako mina omba. When you simba wa Yuda na kuja na nikikuja kwako jami sita yumba. Ah, bila wewe tateseka judevo akikam nchini ataniweka. Lakini kwa nguvu zako, nitainuka imani yangu kwako na weka weka.
Penye God amenitoa tu ni history. Life yangu imekuwa tu ni misery. Toka Jesus anifiu ku Calvary. Penye nimefika sasa ni kusari sari. Kama dike kwenye beat, ta dance to the beat. Niki preach neno lako kila place liwe hit. Niki preach neno lako kila place liwe hit.
God show me the way. Show me I'm big enough to follow you. Show me your way. God show me the way. Show me the way. God, show me the way.